Laxkipo on this.
Sifa zako zimenea kote tete, hadi madiva wanakuiga mwendo. Toka kwetu kisa mpaka Kongo kisenge, unawika kote juu ya wako urembo. Kuja tucheze, tukule chuma chereke. Nimetoka mbali nikiwa na wewe, tunywe tulewe, meza moja na umapedeshe. Oh, it's a weekend, a holiday, good time to party. Oh,
tete wangu,
tete,
tete le wangu,
tete,
tete le wangu.
This one I sing it for you,
tete,
tete le wangu,
tete,
tete le wangu,
tete,
tete le wangu. Cause you are my one and only. Tulivyotabika hizo siku nafika Kisumu, kabla nijue areka, just sound of black skip. Moyoni nilivyo sono na kisa maneno ya wanadamu, ukanichanua nisikonde ndivyo walivyo. Oili ni huma sana baba na mama alivyo kiri, siwezi imba. Bona mama, bona
mama,
kiona kigugumizi ukaniamini. Tucheze, tukule choma chereke. It's a weekend, a holiday, good time to party.
Tetele wangu,
tete,
tetele wangu,
tete,
tetele wangu.
This one I sing it for you,
tete,
tetele
wangu,
tete,
tetele wangu,
tete,
tetele wangu.
Cause you are my one and only,
tete.
Cause you are my one and only.